friend.
Tolika. Shishi baby. Tolika. Abinangai ashi kina.
Mkono siguse shavuni. Ishela ya uzuni, uchafu ya kesabuni shop. Kajisukwe, mahabani nyonge chumbani. Hata dharani, uwe anakujua nani. Nimechola tatu, habinipe mimi tu. Achiana na watu, washa kusema sana. Washa sema mengi, hayana msingi. Washa sema mengi, hayana maana. Pata nini tangu muanze kunisema. Nimeachwa lini mpaka mpate la kusema. Unangata, unauma, unangata. Heli ya kibaka, taiba, taondoka. Habinipe mimi tu. Achiana na watu, washa kusema sana. Washa sema mengi, hayana msingi. Washa sema mengi, hayana maana.
Mbona mikosi, hauishi nuksi. Shoga ubebe, kila siku kesi. Mbona mikosi, hauishi nuksi.
Habinipe mimi tu. Achiana na watu, washa kusema sana. Washa sema